Ibingelela balimi, nginamukela esiqephini sethu sokuqala sengede yangoJanuwari okungumasingana kulo nyaka u-2022. Le ngede inamakhasi ayishumi nanye anezindatshana ngezihloko eziyisikhombisa ezizolekelela umlimi ekulimeni kwakhe. Ikhasi lokuqala kuya kwelesibili osihloko sithi umlayezo wabalimi. Ukungahleli kufana nokuhlelela ukungaphumeleli. Ibhalwe nguThulani Masondo, ungumphathi wabeluleki babalimi abalima ngokuncane nalaba abathumele umhlaba ngohlelo lomnyango wozolimo ukubuyiselwa kwemihlaba. Ifundeka kanje. Nginibingelele balimi enyakeni omusha ka-2022, nginifisele izilokotho ezinhle ezimnandi zonyaka omusha. Nakuba unyaka ophelile usithwalise kanzima ngenxa yesifo se-COVID-19, sikwazile ukubekezela nokuqhubeka nomsebenzi wethu wokulima. Sikwazile ukumelelana nemigomo nemibandela yalesi sifo esiyibekelwe uhulumeni ukuze siphephise imindeni nabathandiweyo bethu. Ngiyacela ukuthi abebengakagomi, akagome, anxuse nabanye bagome. Siwashe izandla ngaso sonke isikhathi ngensipho namanzi. Sisebenzise ama-sanitizer, sifake izifonyo, siphinde sigcine ibanga lokuqhelelana. Asigwemeni izindawo ezinesiminyaminya, siphume ekhaya ngoba kunesidingo kuphela. Nakho engicela sikhumbuzane ngakho balimi ukuze ibhizinisi lethu lokulima lihambe kahle. Ekulawuleni ukhula. Asiqikelele ukuthi ukhula masimini siyalulawula ngokusebenzisa izibulala khula noma sihlakule. Ukuhlakula kuthatha isikhathi eside kanti kugcina sekukwandisele izindleko zokulawula ukhula. Kwesinye isikhathi abasebenzi bayehluleka ukuqeda isitokwe noma umgamo wabo banyantalale umsebenzi ekubeni wena uzokhokha imali egcwele. Uma unamasimu amaningi, qala ngamasimu angangcolile kakhulu, ugcine ngonakele kakhulu. Uma ungenalo ulwazi ngezibulala khula, okumele uzisebenzise qhumana nomeluleki wakho wezolimo noma nabezinkampani ezidayisa izibulala khula bazokulekelela banolwazi olugcwele ngokumele ukwenze. Khumbula amanzi owasebenzisayo kumele kube ahlanzekile. Amanozela esiwasebenzisayo akube awumsebenzi lowo owenziwayo ngoba asho nobungako bomuthi okwazi ukuwufaka ngeheka. Isifutho sakho kumele sisethwe ukuthi sifutha amanzi angakanani ngeheka. Abasebenzi kumele bafake izimpahla ezizobavikela ekuthelweni izibulala khula. Uma kunomoya omkhulu, akumele sifuthe ngoba isibulala khula sizopheshulwa umoya. Uma sesiqedile ukufutha, isigubu sokufutha siyahlanzwa, izipangupangu ebezinezibulala khula ziyayakazwa kathathu, asiziyakazele emfuleni noma edanyeni. Zibhobozwe, izimbobo bese zilahlwa ezindaweni ephephile yokulahla noma zibuyiselwe la usuke usithenge khona. Mese sibheka ukutshala. Ukutshala umoba asikukhuthazi ukuthi kwenziwe ekuqaleni konyaka ngoba izimvula zisuke sezincane ezizotholakala kanti nezinga lokushisa lisuke seliphezulu kakhulu umoba ungabe usaqhuma kahle. Isizathu esenza sinqoma ukutshala ngentwasahlobo ukuthi sisuke sifuna ukuthi umoba wakho uthole izimvula zasentwasahlobo ezanele kanye nokushisa kwelanga ukuze umoba wakho uzoqhuma ukhule kahle usheshe uhlanganise ukuvimbela ukhula. Uma kwenzakile kwaba nesimo esiphoqayo ukuthi ugcine usutshale ekuqaleni konyaka omusha akumele utshale sekusebusika sekubanda ngoba umoba ngeke uqhume kahle. Umoba udinga ukufudumala kumhlabathi kanye nomswakama. Umoba otshalwa sekubanda awuhlangani uba nezikhala ezenza insimu yakho ikunike isivuno esincane kanti nokhula luba yinkinga. Uma sesibheka izilinganiso zomoba. Baholi babalimi kanye nosonkontileka kumele nenze izilinganiso zomoba ozohlahlwa. Eziyela eqinisweni lomoba ozogawula. Lokhu kusiza imboni kashukela ukuthi yazi ukuthi ushukela ozotholakala ungakanani. Imishini kumele igaye isikhathi esingakanani ukunikeza abalimi umthamo womoba okumele bawufake ezigayweni. Ngosuku nanokuthi isigayo kumele sazi ukuthi kumele sigaye umoba ongakanani ngehora. Kumele nenze izinhlelo zokuhlahla ngokuvuthwa komoba nanohlobo lomoba ngoba izinhlobo ezahlukene ziba nezinga likashukela elahlukene ngezikhathi ezithile zonyaka. Uma sesibheka ukushiswa kwamasimu, Shisani umoba olingene ungene esigayweni. Makube khona ukuxhumana okuhle phakathi konobhala basemazonini, abaholi babalimi, osonkontileka, abamaloli kanye nomshini ngokuthi kumele kwenziwe ni mayelana nokugaya komshini. Uma bethi kunenkinga emshinini, asingashisi noma singalethi umoba, kumele sizame ukuvikela ukonakala komoba okungagcina lowo moba ungasawamukelwa umshini. Mase sibheka osonkontileka. Njengoba imishini noma isigayi sizovula, eminye imishini iqala ukugaya ngondasa kuMarch, siyacela njengabeluleki ukuthi niqinisekise ukuthi nixoxisana nosonkontileka abasazonisiza kusanesikhathi nibe senivume nesivumelwano sokusebenza. Insimu makube enomoba ovuthiwe futhi makube engenalo ukhula ngoba amasimu agcwele ukhula asebenzisa osonkontileka kanzima. Nokukalehela abahlahli intamo kubanzima ngoba umoba osokhuleni uvamise ukucindezelwa ukhula ungabibikho. Qasha usonkontileka owaziyo ukuthi uzokwenzela umsebenzi omuhle nozokhipha umoba wakho ngesikhathi. Siphinde sicele osonkontileka ukuthi baqinisekise ukuthi imishini yabo yokusebenza ikulungele ukwenza umsebenzi. Ngamanye amazwi, isevisiwe, imali yodizili seyihleliwe kanye nokunye enikudingayo ukwenza umsebenzi. Asikhumbule ukuthi uqashwe ngumlimi. Uma umlimi ebona okungahambi kahle okwenzakalayo, mlalele nibonisane kahle. Naye umlimi ngokunjalo, uma kukhona usonkontileka akhala ngakho, melungisele. Mase siya kwizifundo zosonkontileka. Ngondasa okuMarch noma ekupheleni kukaNhlolanja kuFebruary sizoba nezifundo zosonkontileka lapho sizobe sibonisana nosonkontileka ngokumele bakwenze ukuze umoba ungene emshinini usenobushukela omningi ingakapheli amahora angu-72. Lezi zifundo sizenza imboni kashukela yonke ukuhlanganisa naseMpumalanga. Siyacela badonsi nabaholi babalimi uma benimema abeluleki kule mihlangano ukuze niphumelele ngobuningi benu. Ngonyaka ofile sithe uma sesidlulile lezi zifundo abadonsi nabaholi bacela izifundo zokuhlahla ezaba yimpumelelo kwezinye izifundamshini ezazenziwa ozakwethu abavela eShukela Training Center. Okokugcina, uma wazi ukuthi kunamasimu ozothanda ukwatshala kabusha ngo-2023, xoxisana nomeluleki wakho kusemanje ukuze nibonisane ngohlobo lomoba oluhambisana nomhlabathi wakho ongathanda ukutshala ukuze axhumanise nabethimba lezifo nezinambuzane kanye nokusatshalaliswa kwezinhlobo zomoba. Ukuze bathathe isicelo sakho sembewu ukuthi uhlobo luni nenani. Lesi sicelo sizonikezwa umkhiqizi wembewu akutshalele kule ntwasahlobo ka-2022 ukuze ngentwasahlobo ka-2023 ibe isilungele isilungile. Yingakho sithi ukukhiqiza imbewu kuthatha iminyaka emibili. Eminye imibandela mayelana nendawo la kumele utshale khona imbewu yakho uzoyithola kumeluleki wakho womoba. Ngethembe sizosebenza ngokubambisana. Balimi, uma abaholi benu enabakhetha benibizela emhlanganweni, qinisekisa ukuthi imihlangano niyayithamela ukuze nithole ukuthi kuvunyelwene ngani nanokuthi yini elindeleke kuwe njengomlimi okumele uyenze. Nani ngokunjalo baholi, buyiselani imibiko kubalimi. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokuphathwa komoba odluliselwe kwinkathi ezayo yokuhlahla. Ngiyabonga.